yeah, I'm coming. Nje mlango wapo ni ground out, mazafanta master. Moda ndio now njia. Watoto wanafagiria. Mathematical hesabu zipo kwenye njia. Wana nita noma, jini kwenye boma. Wasiokuwa na macho leo ndio wanaona. Nishashika hela, nyingi zaidi fela. Mimi ndio kuzaga, Ruge yuko jela. Hakuna gasta, wala sumali. Nipo kwenye back lane, nipo na sipi. R.I.P. Complex, yupo na VV. R.I.P. God, naka sema jidi. R.I.P. Ever, R.I.P. Where Kitwa kina way, kama shallow millionaire. Na matusi, nimekaza wote mleo. Ukiona chaka, jiwa nimekwajo. Rhyme down the back, double low, zidole show. Hela don me bata, ila umeuza low. Priority, give a hell of a salam. Shamba sio mimi, shamba ni salam.